Uthando lwam lohlala lunjena, asoze ndithande omnye umntu njengawe. Uthando lwam lohlala lunjena, azange ndathande omnye umntu njengawe. Ebumnandini nasebunzimeni, intliziyo yam izothanda wena wedwa. Ebumnandini nasebunzimeni, intliziyo yam izothanda wena wedwa. Uthando lwam lohlala lunjena, asoze ndithande omnye umntu njengawe. Uthando lwam lohlala lunjena, azange ndathande omnye umntu njengawe. Ebumnandini nasebunzimeni, intliziyo yam izothanda wena wedwa. Ebumnandini nasebunzimeni, intliziyo yam izothanda wena wedwa. Bendingasoze ndikwazi ukukhutyekiswa nguwe mna, xa ndikubona usandithandi. Bendizozibonela ngokwam ukuba kandithandilo, ndingazixakekisi ngawe mna. Uthando lwami lohlala luhleli, asoze ndithande omnye umntu njengawe. Uthando lwami lohlala luhleli, asoze ndithande omnye umntu njengawe. Bendingasoze ndikwazi ukuzixakekisa ngumntu mna, xa ndimona usandithandi. Bendingasoze ndimelane nohlutshekiswa ngumntu mna, xa ndimona kandithandi. Uthando lwami lohlala luhleli, asoze ndithande omnye umntu njengawe. Uthando lwami lohlala luhleli, asoze ndithande omnye umntu njengawe. Ebumnandini nasebunzimeni, intliziyo yam izothanda wena wedwa. Ebumnandini nasebunzimeni, intliziyo yam izothanda wena wedwa. Uthando tanda wena wedwa. Ebumnandini nasebunzimeni, intliziyo yam izothanda wena wedwa. Ebumnandini nasebunzimeni, intliziyo yam izothanda wena wedwa. Tanda wena wedwa qha. Ebumnandini nasebunzimeni, intliziyo yam izothanda wena wedwa. Uthando lwam lohlala luhleli, asoze ndithande omnye umntu njengawe. Uthando lwam lohlala luhleli, Susan D. Tandum.